ekitufu ekindiko sikimanyi naye omuwala
siganyi
kikakambwala butyuntiisa bwekambwalaakisebo
bwenakulaba kankubuulire nze nakyuka obwongo sikulimba sirugambo nze wankuba nnyo bwe watambula otyo obulamu bwange wagenda nabwo naye ebigambo byambula nze okukakasa ekyo kankulaba onyirira okukira abalala bwe nkulaba osagala mpulira nsanyalala mulifu byenze okwekumya naye ebiganye siba nkunoonya nsula nkulota naye sikoowa omukwano gumpe ponya okulwala
ekitufu ekindiko sikimanyi naye omuwala Omwala sigani mwuzi.
Nita sina chakura.
Kika kukambuwa la mwuzi untisa buu. Kambuwa la
mwuzi. Onja mwaza achisebo.
Wena kula waka mkubuli lenze na chuko bongo. Sikulimba siru gambo nze wankubanyo. We watambuloti obulamo wange wagenda na buo. Na yebi gambo vyambulanzo kukaka secho. Kankulabo njirira okuchira balala. Wenkulabo sagala kulira sanyalala. Molifu bienze okwe kumia na yebi ganye. Si wankuno nyansula kulota na yasikowa. Sumonu la mama omukwano gumpe. Sumonu la bambi ponyo kurwala. Hola, baba.